umhla wama teenager ethu ayithola kuona namhlanje uyesabisa. Sibonga lesikhathi esidigital esiphila kusona hlehlehle. Uma ungakazi ungaphephisa kanjani ingane zakho eimpisini eyi-online eyibuka zimsulwa nebala. Umele ukulalela lohlelo ezomndeni namhlanje lakho nasizokhuluma ngokwanda kwemiqhafazo yezocansi sexting. Hlala nathi. Ngiphinde ngibengelele ezomndeni uhlelo lethezeluleko eyiphathekayo ngaba focus on the family. Umama usibhala umbuzo ohlabe esikhonkosini mayelane nokuvamiswa indodakazi yakhe kwi-social media uthe, njengomzali we-teenager, ngakube i-sexting into okumele ngikhathazeke ngayo? Sengizwe kaningi ngalokho ezindabeni, kodwa ngaze ngicabanga ukuthi ingane yami ingaqoleka ilesi silingo. Asikaze sikhulume ngakho ngoba angisheshi kweze-technology, futhi angazi ngqo kubandakanya ini ngale kokuthi ingane nje enhle. Nicabanga ukuthi ngimele ukusikhuluma lesihloko naye? Impendulo emfushane nelula, yebo. Ngeshwa, i-sexting ngumkhuba okhulumayo kwabangena kubu-teenager nabakubona. Kahlehle, ucwaningo luveza ukuthi intsha eko 20% seke yashutha yafaka izithombe zayo zobunqunu ngamafoni kwinamakhompyutha. Uhlobo olusha lwe-technology lwenza ukuba lo mdlalo ongumgilingwane ube lula nokitazayo ikhathi zonke. Isibonelo, i-smartphone app ebizwa ngekuthi Snapchat okukuteketisa ukuthi i-app ye-sexting ivumela abasebenzisi bayo ukudlulisa izithombe nemiqhafazo enyamala ngama-second kumbe imizuzwana. Lokhu okwenza intsha itshele ukuthi kuphephile ukuthumela izithombe zobunqunu ngayo. Iphutha elikhulukelelo nebala, izithombe esuke zi-digital yinto engasuki kungakhathalekile umshuthi wazo noyibukile we-Snapchat angathini. Ngale konkanta, zikhona indlela khona lezi zithombe zingashuthwa, zigcinwe, bese ziyasherwa. Ekuphume nje kwazo, soze waqiniseka zophethela kuphi. Abomthetho sebebikile ukuthi imiqhafazo yezocansi isibe yimayini legolide eyimpisini eyifuna isulu enjalo. Singakubeka ecene ukuthi intshe eqhafaza ngezocansi iziba amandla emizwa enhliziyo, ingqondo nengxenye yokomoya yoluntu ngezocansi. Iningi layo itshele ukuthi le activity ayinabungozi njengoba ingengalo ucansi ngomzimba ngqo. Kodwa ikhohle ukuthi kuyenzeka ungena lolu hlobo lobishi lokunamathelana okumbombayi ingacabanga ukuthi ilimaza ubuqobo bobudlelwane beqiniso yenze uthando lweqiniso lube yinto e-cheap nje. Iphinde futhi inganaki ukuthi imiqhafazo yezocansi ayikho emthethweni. Uhlobo olunje lwezithombe oluthunyelwe electronically lusengangena kumunxa obizwa ukuthi child pornography. Sikusho konke lokhu ngoba sinomuzwa onzulu ukuthi umele ukuba nengxoxo enqala nendodakazi yakho ngobungozi be-sexting. Kwenze kube ingxenye yengxoxo evulekile ngezocansi, ukuyiphatha ngezocansi, inkambo enhle ngezocansi kunye nemiphumela yocansi ngaphambi komshado. Ingane yakho isengaba ingane enhle njengoba ushilo. Kodwa nazi izingane ezinhle zinayo interest efanayo kwezocansi nezingane ezimbi. Noma inhle noma imbi, kodwa intsha ithole le technology ingenabungozi ukunelisa ukubatshelwa kwayo. Kulapho kanye okumqoka ukuba abazali bangene bathi shi kuyifundiso zocansi ezinganeni zabo. Badinga ukuxwayisa izingane ngeingozi emphumela yoluleko olubi imiyalezo yocansi eqhutshwa yigidigidi lenyama. Ngaphezu kwakho konke, badinga uyitshela ukuthi akumukelekile ukushera izithombe nemiyalezo engocansi nomunye umuntu noma ngaziphi izathu. Esikhathini se-technology sethu, lolu hlobo lwengxoxo evulekile phakathi komzali neyingane ingesemqoka kakhulu kunaphambilini. Uma ukholwa ukuthi kuzoba lusizo ukuxoxela isihloko kabanzi, sicela ukuthi ushale umnyango wezokweluleka e-Focus on the Family. Abeluleki bethu abaqeshiwe bokwazi ukukusiza ngocingo kumbe bakuxhumanise nongoti abawufundele umkhakha abangaseduze nawe. Sishayele ku-031 716 3000. 0800 333 0000 kumbe ungene ku safamily.co.za bese ucofa ku counseling link. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi Focus on the Family, sihlangabezwe ohlelo oluzayo sesihlabelisa phambili umndeni wakho.